UJobe 12 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2,
impela yinini ningabantu ukuhlanipha kuyakufanani.
Verse 3, kodwa nami nginengqondo njengani, angahlulwa yinina, kubani ongazazi izinto ezinjena na. Verse 4, ngiyisingcono somngane wami. Ngowambiza uNkulunkulu waphendula, olungileyo nongenasici oyisingcono. Verse 5, emcabangweni ohlezi kahle, ingozi yadeleleka, kulungiselwa abazinyawo zabo zishelela. Verse 6, amatenda abacindezelayo anokuthula, abathukuthelisayo uNkulunkulu bayalondeka, abaletha uNkulunkulu wabo ngezandla zabo. Verse 7, kepha mawubuze izinkomo ziyakufundisa nezinyoni zezulu ziyakukutshela. Verse 8, khuluma kuwomhlaba uyakukufundisa nezinhlanzi zolwandle ziyakukulandisa. Verse 9, kubani ongaziyo ngakho konke lokho kuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokho na. Verse 10, esandleni sakho ukhona umphefumulo wakho konke okuphilayo nomoya wenyama yabantu bonke. Verse 11, indlebe ayivivinyi yini amazwi njengolwanga lulambitha ukudla na. Verse 12, izimpungeni kukhona ukuhlakanipha nasebudeni bezinsuku ukuqonda. Verse 13, kuyena kukhona ukuhlakanipha namandla unesi nokuqonda. Verse 14, bheka uyadiliza kungabe kusakhiwa, uyavalela umuntu kungabe kusavulwa. Verse 15, bheka uyavimba amanzi ashe, uyawathumela kumbuqele umhlaba.
Verse 16, kuya kukhona amandla nokusizwa, odukisiweyo nodukileyo bakuye.
Verse 17, umukisa abaluleki bephangiwe, uyenza abahluleli babe yiziwula. Verse 18, uthulula izibopho zamakhosi awabopha ezinkalweni ngamaketanga. Verse 19, umukisa abapristi bephangiwe, aphenula bemiyo njalo. Verse 20, uyasusa ulimi lwabathembekileyo, aphuca amalunga okuqonda. Verse 21, uthela izikhulu ngehlazo, akhumule imbonya yonamandla. Verse 22, uyambula izinto ezijulileyo ebumnyameni, akhiphele ekukhanyeni ithunzi lokufa. Verse 23, uyandisa izizwe ebesezibhubhisa, ukhulisa izizwe ebesezisusa. Verse 24, uyamuka izinhloko zezizwe ezweni ingqondo yazo, azidukise ehlane elingenandlela. Verse 25, ziyaphumputha ebumnyameni zingenakukhanya, uyazitengatengisa njengesidakwa.